Angazi uma lokhu kuyenzeka kuwe, kodwa kwesinye isikhathi impilo ivese ibuke sengathi iqhonda ndawonye, ungaziki ukuthi yapi. Kuze kube ukuthi ushukumbe, qede uyithuntute, bese uyayibuza ukuthi ibheke yiphi ngempela. Kungani konke lokhu? Angikube ngelele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Usake wayibuza ukuthi ekazi uNkulunkulu unguNkulunkulu ngempela yini? Nokuthi ngakube wonke lo mhlaba wadalwa nguye, qede wasibeka kuwo, ingempela kungani akwenza lokho? Wayiqondeni? Yebo, mawuya ngqo ekuqaleni kweBhayibheli, wenza isethembiso kubantu bakhe laphaya kuLeviticus 26 verse 11 no-12. Uthi, ngiyakubeka ithabanakele lami phakathi kwenu, umphefumulo wami ayokunengwa yinina, ngiyakuhamba phakathi kwenu, ngibe uNkulunkulu wenu, nibe ngabantu bami. Isithembiso esinqala leso. Kulezo nsuku la khona abantu babekhonza izithixo zayibazwa bese ihlala emathempelini ababesuke bezakhele zona. Kwakubiza ukuthi uma ufuna ukuthandaza kuzo, umele ukuthi uhambe uye kuzo la zikhona. Kodwa la sibona uNkulunkulu ethembisa ukuthi uzozithi dlwa phakathi kwabantu bakhe, nguye ozoya kubona abeseduze bamuzwe esifubeni qeda ahambe nabo. Sona ke isithembiso leso asenza uNkulunkulu esehlukile. Futhi uyazi kuphela kwale Bhayibheli esahlukene sandulele sokugcina encwadini yesambulo, la khona esimbule ikhethini nje ngalokho okuzokwenzeka okulindele noma ubani okholwe indodana yakhe uJesu. Kwisambulo 21 verse 3 uthi, ngase ngizwe izwi elikhulu livele esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabanakele likaNkulunkulu uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Bese kuthi yonke into ephakathi nomlando wokuphila kwethu kwingxelo lohambo olukhulu kaNkulunkulu olubheke ekufezweni. Yeka isethembiso esinamandla kangaka, yeka isiphetho esimangazayo. Ngiyakuba uNkulunkulu wenu, nibe ngabantu bami. Iloko kanye uNkulunkulu akuhlosile. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinda ngeWhatsApp kule number 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.